still the king creep. Must suffer now, so I can live the rest of my life as a champion. All the time I'm telling that the middle man is still in my darkest moments, that I must focus and see the light. Vision is the path to success, even if the sun goes down.
Kila kukicha na vingi vikwazo, nipo kati ya the middle man. Nipe nguvu na mawazo, dunia shinde ya the middle man. Middle man, me a middle man, I sit blessed as the middle man. Middle man, me a middle man, I sit blessed as the middle man. Nipo kati kama middle man, tatizo ya kija ni solve. Akili umenipa na utashi umenipa busara, zinafanya nipite zinyika. Wengi wana kujua na go, wachawi wana kujua na blue. Maisha safari as you know, vingi vikwazo zigo. Nifanye nilete maneno ya neema, mabaya sumu ya zikwe mapema. Adui kwangu na mwombe ya mema, neno la Mungu ndo linavyosema. Yatende mema, yalete mema, siku ikifika tafanya tuvema. Baya na chuku na leta madhara, kwetu mashutu kileta mabaya. Shida sikwepi, kwanza zikija na sovu tufreshi. Mungu anafanya na meneji weki, mana ndo yeye ananipa wepesi. Kwetu mabaya majungu, mana tunaishi kizungu. Watoto wa Mungu hatuna majungu, kimoja chungu, chako ni chako na vyote vya Mungu. Kila kukicha na vingi vikwazo, nipo kati ya the middle man. Nipe nguvu na mawazo, niachinde ya the middle man. Middle man, me a middle man, I sit blessed as the middle man. Middle man, me a middle man, I sit blessed as the middle man. Maisha mtaa nime verify, kushi kibishi me qualify. Swizi kufake nka satisfy, na bado na kaza metile die. I'm getting so close, how many times should I get it over? I think it's over, probably enemies watching me while the mission is over. Middle man, as a middle man, call me masterpiece, I don't need a gun. Ona mambo ni mengi na mundo na go, shida ni nyingi likizo ni no. Na jambo la msingi ni kusaka do, amani ya Mungu tulizo ra roll. Kebudu shetani kwa manu utafall, yeah, yeah, kwa manu utafall. Cheki na vowakalisha, wakija kupa na watawanisha. Wacha wimote na wasilimisha, shema kukubwa na wasimamisha. Wanopenda gasifa, kilo kinona magoto anashika. Nipo safi na wanangu wa mtaa, supporti zote toka shida na rwa. Kila kukicha na vingi vikwazo, nipo kati ya the middle man. Nipe nguvu na mawazo, dunia shinde ya the middle man. Middle man, me a middle man, I sit blessed as the middle man. Middle man, me a middle man, as the middle man. Kila kukicha na vingi vikwazo, nipo kati ya the middle man. Nipe nguvu na mawazo, dunia shinde ya the middle man. Middle man, me a middle man, I sit blessed as the middle man. Middle man, me a middle man, I sit blessed as the middle man.